mukazi muwejjere kolerera abaana bange kolerera abantu bange siriga tabu ku muntu natambulira mu binyonyo bwe ndaba n'ekigamu byo njogerera bingi simanyi kye nakola waliwo lunvuma ngongaya lwakuba nsirika kubanga mmanyi tezirokola
Yeah.